Baby pole pole, sauti tetele, usije ntesha nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo. Kera umefua pereke bila chambo. Wanapata kabu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga, sijateleza nyanga nyanga, ni wako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga nyanga, sijateleza nyanga nyanga, ni wako nyanga nyanga.
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua gamimi mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinjo inato alazi situsumbu. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga,
baby yo,
sijateleza nyanga nyanga, ni wako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga nyanga nyanga, sijateleza nyanga nyanga, ni wako nyanga nyanga.
Nakupa yote, chukua, 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 yote yako, chukua, 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 peke yako, chukua, chukua, chukua.
Umeniweza nyanga nyanga,
ayo,
nyanga nyanga nyanga,
baby yo,